wafdi sare oo ay hoggaaminayso madaxa cadaaladda dalka Martha Koome oo isugu jiray qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka ayaa maanta soo gaaray magaalada Mandheera. Waxaana wafdigan soo dhaweeyey barasaabka Mandheera Maxamed Aadan Khaliif iyo garsooraha maxkamadda Mandheera Beta Wasike. Martha Koome, madaxa cadaaladda dalka, ayaa magaalada Mandheera ka dahfurtay xarunta cadaaladda maslaxa ee loo yaqaano AJS, taasi oo looga maarmayo kiisaska kala duwan ee la geeyo maxkamadda. Xaruntan ayaa bulshada u sahlayso in dacwadaha qaar lagu xaliyo xeerarka dhaqanka Soomaalida iyo diinta. Sidoo kale, Martha Koome ayaa dahfurtay qaab online ah oo ay bulshada Mandheera dacwadaha ugu gudbisan karaan maxkamadda sare iyadoo horey loo aadi jiray maxkamadda Garissa. Martha Koome ayaa sidoo kale sheegtay in bulshada ay tagi karaan xarunta Huduma si ay dacwadahooda ugu gudbiyaan maxkamadda sare.
The launch of the e-filing has been preceded by a lot of preparations for which I thank our team, the end of station, because you are able to see even those who do not have the device, they can go to the Huduma Center and they can be able to access the service from there.
Martha Koome, madaxa cadaaladda dalka, ayaa ballan qaaday in degmooyinka Ceelwaaq iyo Takaba ee ismaamulka Mandheera laga furi doono xarumaha maxkamadda, iyadoo sidoo kale ka dhawaajisay in Mandheera uu si rasmi ah uga howlgali doono garsoore maxkamadda sare ah. Si kastaba ha ahaatee, Martha Koome ayaa noqonaysa madaxa cadaaladda dalka ugu horreeyay ee soo booqda ismaamulka Mandheera tan iyo markii uu dalkani Kenya xornimada qaatay.
So I'm excited for myself to be the first Chief Justice to visit Mandheera. But I can assure you, God giving me the strength, I will visit Mandheera again and again.
Abdi Ghaffar Umar Ibrahim, Abdi Ghaffar Habi, Warbaahinta Istaa, Ismaamulka Mandheera.